waimba wasahili Yesu na viumbe vyote dunia yote wasahili Yesu. Alafu tunasema tumekusanyika twaimba wasahili Yesu na viumbe vyote dunia yote wasahili Yesu. Malaika
Wasa ili Yesu
waimba wasai Yesu na viumbe vyote dunia yote wasai Yesu alafu tumekusanyika twaimba tunasemaje wasai nani jamani na viumbe na viumbe vyote dunia tunema marabili tuna Yesu wasai Heshimans Heshima Wasaini Yesu Mwana kondo Mulia shinjwa Umenunulia Umenunulia Mungu Watu wa kila lugha Wasaini Oh my God, is he not worthy? Is he not worthy? Surely he's worthy of glory. All the honor belongs to him.